ultimate cause of flesh. Kaporinga yungo yo, oh.
Gina mungu timu daro timungo. Gina mungu timu daro.